Urakaza neza mu mutima wakuteguye Sogeya mbere minataka gutingizika Umuburyo yabwuzuye Umuburyo namenyereye Ngumva nta wundi nabasha kugururira Ako kuwa nyigaruriye Ubushake ntibabarika Abenshi muri bo njye mba mbona batanashoboka Igikundiro namarusha Imbaraga urabahiga Ubwiza bwose navuga Uri igitego mu munsi Vaya, vaya.